chufi kuyabuza tipshitela njani omnyebhuti hayi wethu ibizi chesele yekanini uba yincuvisa ilabhuli zenza wok but this time umtshitsho ibhutile ndimncengela ivari bendimncanywa hayi bekushubile besivuka ngesipaza ndimthilamza hayi isukile singene kwishawa sihlale i-hour then siphumile hayi ke bendigoloza xa ndifuneka ndigodukile. Running with the hun you cheated on us with. Not me finding out kudala ubhizi nezitricks zenza msulwa kodwa ngoku ndakubona kuseunesibini bendiyiplage nombane kuzo wakho soloko icimile. I didn't do it for the numbers, I came with that too. If you stayed longer mhlawumbi ngoverified and two bendingazobaphethi but like let me come through isinto endikwenzele zona beziphuma kum just for you. Kwenza njani ngoxa city I was playing with you. You were playing with me, DMing my fans to come through. Who were you? Ubungubani before I ever came through. Ubungubani before XA I made a feature with you. But if you come before me, then you must know who's your daddy. And I've been better when I guess ubuyibhuleli bhedi. Ndithi Airbnb yena athi send me the Eddy. Xa ndifake imali ibibhamba cause unamatyala man baby. Wangawe, wangawe,
wangawe, not wa.
Kancane ngoringa masimba kwami.